sani ni tabyijwe rye ni
kuriye kuriye nyona sani ni tabyijwe rye Ubutumwa bwawe nzawusoma.
nzakubera umuhamya
nusubize inyuma abakwemera nusubize inyuma
Universal Records.